Parliament yagobye okusaba kwa ministry ya masanyalaze n'obugaggo bw'ensibo kw'ensimbi obumbi bw'eza Uganda 2300. Ministry zeegamba nti za kwongera kubunyisa masanyalaze mu byalo okwetoola eggwanga lino ng'egamba nti enteekateeka eno ate navaamu bibala wadde ng'ate zeeteekebwamu ensimbi. Kino kyaddiridde alipoota y'akakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku by'obugagga obw'ensibo yayanjuddwa omubaka Herbert Arika eri Parliament ng'ono yategeezezza nti bannayuganda abazze basuubizibwa empewo mu nteekateeka eno olw'akasooba akagirimu. Akyagambye nti ate kagambye nti akasoobo kano kava ku kuba nti abakola omulimu guno abeesuulirayo gwa naggamba mu kugukola. Kati Speaker Parliament Anita Among wamu n'abaka ba Parliament banenyezza gavumenti olw'okusalawo okujjawo ekitongole ekyali kivunaanyizibwa ku kubunyisa amasannyalaze naddala mu bitundu eby'ebyalo ekya Rural Electrification Agency, nga bagamba nti kino ate kyayongerera ddala okukonya enteekateeka eno wadde nga ye minisita omubeezi w'amasannyalaze Sidronius Okasai agamba nti ensimbi entono eziteekebwa mu nteekateeka eno ze zigiviiriddeko okusikatira. Minisita Okasai ategeezezza nti amasannyalaze bwe gaba ga kutuuka mu buli kanyomero ka ggwanga lino, ensimbi eziri mu trillion za dola za America 4 ze zeetaagisa.